nabagere Kasliv ya najenda asabia wazade okukomia okubutaba nguko makanti kuba yekanaluzala okulinyirira dembe lyabaana mu makaje babeera nabagereka asenzedde mu lubiri emmengo mu kukuza olunaku lw'abaana mu Buganda lutambuliziddwa ku mulamwa ogugamba nti okunyikiza obumu n'okukuuma eddembe ly'abaana okuzza Buganda ku ntikko.
Okusinga kw'ebyo ebibagambibwa awo nno abazadde tulina okukulemberamu okukyusa ebyo ebireeta enjawukana mu maka tusobole okukola ku nsonga z'abaana ezibazimba. Abaana mubawulidde balaba bingi nnyo awaka ebitateekeddwa kulabibwa baana era ne bibakola bubi mu kukula kwabwe.